wara jɔrɔbi tɔntɔn dɔrso firiti pawira kan dɔ cogocogo madala ni bɛ ka ye piskopa papis mobili kuratigi ko bɛɛ ko kelen amina kɛ an ka taa ye wele ko jɔrɔbi jɔrɔbi fali jamana ko ɲɔgɔmɛ ɲɔgɔmɛ dugu wɛrɛ tɛ laara kɔfɛ hali ni sara anbiri be abe anbiri be a ye wele ko jɔrɔbi jɔrɔbi fali jamana ko ɲɔgɔmɛ ɲɔgɔmɛ dugu wɛrɛ tɛ laara kɔfɛ kɔfɛ hali ni sara anbiri be abe anbiri be a jɔrɔbi filɛ belebeleba de don. A jorbi fila garander paredu ngambe siso ngambe siso papu de paris france mobile nunu sidi bora fo siga so boulanger di kama te kulonge don me bara de don pour tout parta jorbi fle ni nga poteu e jorbi fle ni nga charmu nya du ke sew kama nu ke sew ka go nu ke sew had na jo ben tiri dande te mo ko la mo mi me jam fo te mo ko la mo mi me traye me ko beke me plan beke sap sap jorbi John John Jorbi, I wele go Jorbi Jorbi, fali jamana go nyome nyome, dugu wera te lara kofe. Ali ni sara, ambirbe abe ambirbe. I wele go Jorbi Jorbi, fali jamana go nyome nyome, dugu wera te lara kofe kofe. Ali ni sara, ambirbe abe ambirbe. Tom Tom Jorso firiti ye papa o iranga e koba, ngaplanga giri ina pogo papson, demo la zua ina pogo boateng, demo kola o parana parana giga banka boys ane. Para de kaya, nebe sebe de kaya, nebe tanya koya. Jorna lende du, warana lende du. Ah, dangula uroblengele, ba kelengo sarakai. Nono kene chama, tom 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 torso firiti. Pa 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 pa. We're in the canta, finds the find the bigger tinti panta, tinti panta. I wele go jorbi, jorbi, fali jamana go nyome, nyome. Dugu wera te lara kofe, no no no. Ani sara, ambirbe, abe, ambirbe. I wele go jorbi, jorbi, fali jamana go nyome, nyome. Dugu wera te lara kofe, kofe. Ani sara, ambirbe, abe, ambirbe. Pop, ita fuye kuga chia we afanga kau ni vote manoka. Zolmina, zolmina, zolmina. Zolmina ye minɛli kɛ hey, fa tɛ mɔgɔ la hey, kerefa ka fɛn mɔna dɛ awɔ a mɔna a mɔna a mɔna jɔn b'a dumu sidi frɛs fangatigi cɔkɔrɔba jugu boto kuafir tɔntɔn dɔrso firiti wawawawawawa nɛgɛporo ne tɛ maturu ka sumalenba ye ko la tugun biɲɛ dimi ye minɛ biɲɛ dimi biɲɛ dimi.